Ochimani tolumya mtu wa wansi wansi ngate yenza mwogerera buli rombu lako baby ochimani tolumya mtu wa wansi nambuza ngate yenza mwogerera wansi 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 omuntu zemanyi wawulira chopola ba mwogerera wansi 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 omuntu zemanyi wawulira chopola ba mwogerera
Newton promoter
omuntu wa wansi runali ku mukenke evuka yo nyabe mufuje chikekenke ndabye chisuse konze ke cadence tuke zemwogerere liganye yasirike azimbya matamo bolinza tulike omuntu okwengerere mbiri zikunyuke atandiko kaluka nemi suwa jpk mukate myokola make kadyo mireke engeri gyotesa ye mwaga chamuke mukwatiridde na eke kadya pasuke ajeko jobera onalepo mwatike akoya masega mukiriza sanyuke
ochimanyi tolumya muntu wa wansi wansi ngate yenza mwogerera buli rombu lako baby ochimanyi tolumya muntu wa wansi nambuza ngate yenza mwogerera wansi 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 omuntu zemanyi wawulira chopola ba mwogerera wansi 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 omuntu zemanyi wawulira chopola ba mwogerera
Olabyo kola na yenga nono umuchukira Mutu wa mugaso nyecho cha mwagara Ata ukanyolwa kubanze mugarira Na yari muna kuchicho muga yarira Chiruji wetaye na yeyo mulekerera Gentare nkabwa hizo zikuranira Rakuwari wanso rawo kumurengera Bulichote sofu banyo muko tokera
Na yenawe Na yenawe Na yenawe
Yobi gula baby ochimanyi tolumya muntu wa wansi wansi ngate yenza mwogerera buli rombu lako baby ochimanyi tolumya muntu wa wansi nambuza ngate yenza mwogerera wansi 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 omuntu zemanyi wawulira chopola ba mwogerera wansi Wansi, 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 wansi Omuntu zemanyi wawulira Chopola ba mwogerera
Newton promoter